Sunday we begin chwani wabongo tukisherehewa lugha yetu hatujui pombe ikikolea na nisfuli home tabui ah ni ratu ratu ndana get me sky much you watch you yote timilike ndana muda huu eh bwana eh muda bado unaruhusu ah ni ratu ratu ndana get me sky much you yote timilike ndana muda huu eh bwana eh muda bado unaruhusu watu tumeshatinga nyome sila kitoto hadman na mi tumechilling Dana carnival to look at him back at Kesho. He got a mamba naughty by the Dagano. So you should young get where you lose your mini ziddy flow. What up, son? But I'm a pose and I'm the gun. Connie, how the money? Okay, Johnny Mambo Flani. Come on, because Jess and Barry Namakauzu. Come on, I got the chunga sana kubiga panzu. Wakora na wananda, you na chupa zom koloni. When I was a cow, what was a sequel more you want a gani? Spanish chess, all the beat, total wind of pini. Cost of my chair, they come on your cross to me. Like in the sea, my heart go. Now we maintain you do some chess of which shabado. Ah, Nira to Ratu, Dana get me sky much to you, much to you. Jota Timidik and Dana Muda who, Ebwane, Muda Badu Narusu. Ah, Nira to Ratu, Dana get me sky much to you, much to you. Jota Timidik and Dana Muda who, Ebwane, Muda Badu Narusu. Twendeleku bang, bang, bila woga. Lota lamba ninga soti zedi kumina moja. Itrack ya kujirusha zibzi duda zako shucho. So mikono juni sababishe hatko mbaka twista. Ujumbe sani mwingi leo apana kuwakilisha. Kama napenda hii njo tuzidi kudatisha. Hata kama ngoma simpa tu sote. Tupate kitu alis nacho kispote. That's my final warning and this how we do. What's gonna do now let me hear what you say. Mademu mwavi wanja mjomba usijitusu. Usijia onga sami noti baka mkufu. Daga gari jibaba kama uchumi unalusu. Spangua kilometa ukarari pana kukusu. Ata ipo mibakiza noti za kesho. Siyo unajirusha tu future nye michosho. Ah, ni ratu ratu. Dana get me sky much to you, much to you. Jota timilike ndana muda huu. Eh bwane, muda bado unarusu. Ah, ni ratu ratu. Dana get me sky much to you, much to you. Jota timilike ndana muda huu. Eh bwane, muda bado unarusu.